Asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɛyɛ mo somfo akwaefo na ne mbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛma ahotɔ, asɛm yi ma nidasoɔ, asɛm yi ɛma nkwa. Ɛtu yɛ bo ɛna wapɛsɛpɛsɛ Bible mu na yɛakyerɛ wo nkwagyesɛm no. Adɔfoɔ, Dibia meka sɛ nnipa ɛwɔ da mmienu ɛwɔ asase wei so dibia sadeɛ bɛkyɛ obia. Nnura ne nnɛ, ebia na ɛkyena mba. Nti meka sɛ nnura, nnɛ ne ɛkyena. Sɛ nnura twam nnɛ aba a, de ɛkyena no ɛyɛ wɔ anidasoɔ. Ɛno nti sɛ ɛwɔ biribi yɛ a, ɛndɛ ɛna ɛsɛ woyɛ. Ɛdede biara na ɛde baabi a ɛmfa ne sɛ onyame adom yɛn yesterday, today and tomorrow. But tomorrow may never come. Pia na ɔkyena ma mɛto. Nti sɛ nda bɛto yi ɛwɔ biribi a ɛsɛ woyɛ a, ɛsɛ wopɛ nwura de Yesu so ɛkyira kwan. Sɛ womfa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa a, Yesu Kristo ayɛ kra do. Bible sɛ moa wasoa nde so abrɛ na wokɔ mmoro no, ɔmmra no ma ɔma ahome. Woafa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa so a, tie nkwa sɛm yi bi na ɛhyɛ wo kuran na wotumi atena ase ama Awurade Yesu Kristo. Ɛyɛ m'akoma so adeɛ sɛ yɛn nyinaara sɛ Kristo ba a, yɛnkɔ sɛ yie mu ne mmom no, yɛbɛkɔtena Awurade Yesu Kristo nsa nifa. Ɛmehyira wo. Mɛsrɛ sɛ bɛforo bibi ɔbɛn ɔno wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm nkwasɛm wɔ ɛfiri Life and Media Ministry hɔ ɛne ba wo nkyɛn. Ɛmmɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mpaebɔ tiefoɔ agya metwa yɛ nnakra nyinaa aba obi ne wɔaba wɔ anim akɔkora aberɛ a wɔnhyira no aberɛ a yɛwɔ anim nhyira yɛ adesoa ne ɔhaw biara firi wo ma so. Sɛ woma yare a, wo na wo sɛ mmogyam yare, wo na wo sɛ honam yare, wo na wo sɛ ntirim yare, wo na wo sɛ nnompe mu yare, na wo na wo sɛ kaseɛ mu yare. Fa wo sa ka wo mma no sɛ yare ahoma mpiamu na m'ani. Awurade, wo mma da wo ase sɛ wokyie yɛ nanopɛ yi. Awurade Yesu Kristo din mu ana mebɔ mpae. Na yɛkasa fa authority to do the work. Nti yɛhu sɛ Awurade Yesu Kristo ɔka Mateo ti du no yi mu baako a, ɔma nasuafoɔ no tumi. Ɛdɛn na ɔma ɔmo tumi? Tee tumi bi na ɔde ma ɔmo. Ɔtumi sɛ ɔmo fa nyɛ akokosɛm deɛ anaa? Mmom no, ɔma wɔn tumi a wɔde bɛdi ahomane so tumi, ahomane a wɔha nipa, yare akɔyɛ adesoa de kɔda ndan ha nipa. Ɛnɛ a wɔkyie mu yi, menim sɛ wogye Awurade Yesu Kristo di a, yarewa, ahomane tumi, mpanyinnie, adama ne honhom a ne yarewa nketenkete biara a ɛni ano aduro ɛha w'adwene no, sɛ wogye ne di a, bɔ mpaeɛ ma wo sɛ Awurade yi ne nyinaa mfiri wo so na de wo ho. Amen. Yɛhu sɛ saa tumi ɔde maa wɔn no, wɔamfa nkɔmmɔ ahɔhoɔ bi a ɔno abɔnten mu. Wɔn a wɔtena Awurade Yesu Kristo nan ase na ɔde saa tumi no ɛde maa wɔn. Wonya berɛ ma Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ wɔn mfe bɛyɛ mmiɛnsa paa nti kyerɛ sɛ ampa soro ne asase tumi no nyinaa ɛde ama no, ɔde ama ɔno, ɔno yɛ ne dea. Ɛdi me so mede ma mo na mema mo tumi sɛ I'm giving authority. Akɔyɛ sɛ yɛwɔ adwuma mu na obi bansa na ɛbɛkyerɛ check no director no ɛne bi a manager accountant ɛna CEO director wɔ hɔ no ɔde bɛtwa ɛhia biribi ɔba a ɔtɔraze ɔde ba na ɛfɛ de CEO no a approve. But Awurade Yesu Kristo deɛ, he is the first and the last. Ɔno ne fiti ase na awieeɛ. Ɔsɛ mommra saa bɛ mɔba a momma sɛ ɛdan fufuo bi o, momma sɛ bi a ɛyi o, momma sɛ nkoa bi o, mmoba sɛ menam fufuo no me nuanom ne mo na mede adwuma hyɛ mo nsa ɛndɛ mofiri sɛ de biara motie mu na yɛde adwuma hyɛ mo sɛ monkɔ na monkɔyɛ na tumi na mede ama mo no ɛbɛgye ne mpa firi ɔhaw ne atete bia mu. Nti ndɛ yɛhu sɛ berɛ a wɔfrɛ wɔn no
tumi ɔde maa wɔn no ɔse he gave them power over unclean spirit saa tumi ɔde maa wɔn no wɔ delegate ama wɔn as an authority so Jesus wasn't giving them their own power he was letting them to operate in his name yesu kristo wan wanfa tumi naa maa wɔn sɛ wɔn awɔ tumi o ne mu no wɔ bɛyɛ adwuma ɔwura de yesu kristo adwuma akɔyɛ no. What's it? How do you so dim? And in tea, shall say, some money to me, I would di any pain, yano. Fico, na, be Jimmy D. Say, what kind of GDM, no two animal radius, Christo, dim, no boss empire, a bay juma. Betty me, I can search there, and be posted to Betty two. And it's no, or so I'm my to me, Betty to our money, to me, at the best and yarwa. Oh, too many aye to me. As often to me, I act, said you are 2 million, dear, obedient BBA, sorry, no to me bomb pire bakumi and ubia. But if you are owning the Dakofan and this war, or begging our way out, maybe we him. Hey, Massa, 2 million, dear. Now, say, oh, pretty, oh, in the name of Jesus. Now, we say, you have your own power. You have another way to get that power to operate. Let me tell you, say, there's going to be a timer when you be guasi. Mini ya utimi. Ni kwa jisem. Ena meneo ekin. Eniti. Ese ye tina. Hina di eskuse nazi. Se. Se ha 2 minutes so. Mese mi chiso adye ki tuubi wa ase. Obon sa mono. The enemy has no legal right to stay where Jesus authority is decreed. Se ye tina yesu nazi ye. Eye timi ye tinti wani nasi. Na ya ye suti ya mano. Na odi saa tumi ni dumi ya. Me kando kwa chila use. Saa tumi no. Obonsam entimi enjina. Oniwo se yebo yesu dini obejina ho. Esan se yesu dini munu. Amoni yina abre wansi. Timi bere yina wansi. Kutujo yina ya den. Akuto. Ani yina pe muka se. Radi yesu kisu. Oni evradi. Eniti. Saa tumi no. Ah, Jesus Christ de my no. It's not our own power, ne yaton. Oh, say, and I told to me no. So we say be my bomb pie mo. Maybe we shouldn't do that. Or the maya kwa, as you find check kwa. Oh, let's say when it touches the heart of that people, the signing panel say come wa kuma. Ah, sampa radius kisu, and nam the bone is why we are man me, but dang radius kisu I say, I go nyao ho. What I say? And then, empire, you bow, I saw them, your category, no categories, your Abraham empire, your Isaac empire, your Jacob empire, no, what I teach every. But, me general, this issue to me to say, and what they know every Abraham in your Isaac in your Jacob in me, one would do one or two in your coupon, so no one 2 minutes and holding in Abbasano. That's what telling you this issue, Nancy. Na wu nyan in titi yenibi. Na wu nyan nan tiye. We nyan bre. We need to have time for God. You see, nyan bre. Ema in radi. Na se, nyan bre mana. No be bre. Beti me si. Ewo. Ye. Ababu. Ti me o de ma wano. For a purpose. On a purpose. To cast them out. And to heal all kinds of sicknesses. He said, gave them power to deal with two things. Spiritual oppression. Cast out demons. Amoni a odi nipa su nya amoni a wo hanipa amoni hanipa someone no very excuse my to me say here into on anko human suffering his sickness yare adosun yare oh and there we are ya kasai so say free yesu fi radio excuse ni mu so wo gidi na say wo jisu amia ni say radio excuse. We are operating in the name of Jesus. Yam for young say 2 minutes and a year day, a dear juma, the more the hairy excuse of 2 minutes and a dear juma. The science of the, was it? The gospel is both good news and good works. And some panel, a yas and papa, and a year in my papa's year day, a dear Christo, Jesus cares about our spirit and our body. Yes, Christo, or dreaming. And ye whom my dear moon are and a or grin home, say or grin home, any nippy or grin home. ti se beya yen beti me ama rade Yesu Kristo na hindi na o pray na waji wi ase nyina no o dia ko heaven no beti me aye juma show na ko pon nyam amen
se umfa rade se se okra na waje nkwa ende me kamfo rade Kristo ma yo enoma na ya se ne pen nyina ho ne pen nyina aye bane bane so na kutia ho na rade Kristo ba be wu ewo asenia no so be chair bane ka na bibiara obo rade Kristo di be obanya nkwa ene ntino ene ebra wuti mi sa umfa Kristo okra je nkwa se rade Yesu ampa ditun se mi odi bon eni fanfon so bi ache mi na ne fa se mi kra aje nkwa de nyina ma o betra mi mu na abade menti mentra se ma ntra se wo me a mi pem na mentra se wo pem mu na kra mi ni me busu nyina ra abade friend ko ma bra bo si e shira mi ba bo si bo sa mpa ye ya eni je be si e wo soro na mi shira o sa bo sa mpa ye we afa kri se o kra ji nko wa to nsa se o metra ba bra bo ni se ne sa yo ntino ba ji no fie fo nyina na se wo bo sa mpa ye we fa kri se o kra ji nko a o fri sa be ko be mu si sa ye foforo e wo asete ne wa bra bo mu na obe yen shira ene wa sifu nyina Yakopon shrao se ene wode hona ma rade Kristo em se so opie na hinie mu sabre ya onyo ira ba amen em so mfo akwa Hereford ena mede asemi enam Lifeway Media Ministry so ena mede bro na my telephone number is 0244869499 0244869499 em kwasem Yamisha. Bye-bye.